Amawubo 45 verse 1. Inhliziyo yami yachichima ngendaba enhle. Ngikhuluma igama engiliqambe ngenkosi. Ulimi lwami lulusiba loloba ngokushesha. Verse 2. Umuhle wena kunabantwana babantu. Ubuhle buthululwe endebeni zakho. Ngakho ke uNkulunkulu uzibusisile kuze kube phakade. Verse 3. Bophela inkemba yakho khaleni lwakho, wena qhawe, kube ngokuphakama kwakho nobukhosi bakho. Verse 4. Hlahlameleka ebukhosini bakho, uqhubeke ngenxa yeqiniso nokuthobeka nokulunga. Isandla sakho sokunene siyakufundisa izinto ezisabekayo. Verse 5. Imicibisholo yakho ibukhali, izizwe ziyawa phansi kwakho, isenhlizweni yezitha zenkosi. Verse 6. Isihlalo sakho sobukhosi uNkulunkulu singesaphakade naphakade. Intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Verse 7. Ukuthandile ukulunga ukuzonda ukubi, ngakho uNkulunkulu uNkulunkulu wakho ukugcobile ngamafutha enjabulo ngokungaphezu kwabangane bakho. Verse 8. Zonke ingubo zakho ziqholiwe ngenhlaka nenhlaba kekasiri ezindlini zobukhosi zophondo lwendlovu, ukubethwa kwezingubhu zezintambo kukujabulisile. Verse 9. Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abadumileyo, inkosikazi imi ngakwesokunene sakho ihlobe igolide lase-Ofiri. Verse 10. Mawuzweke ndodakazi uqaphele, ubeke indlebe yakho ukhohlwe isizwe sakini nendlu kayihlo. Verse 11. Yikhona inkosi zakubuthanda ubuhle bakho ngokuba yona iyinkosi yakho woyikhothamela. Verse 12. Indodakazi yaseThire yebo, nabacebileyo babantu bamncenga umusa wakho ngesipho. Verse 13. Indodakazi yenkosi yinhle kakhulu, ilapho phakathi ingubo yayo yalukiwe ngegolide. Verse 14. Iyiswe enkosini igqoke ingubo ezifekethisiweyo, intombi ezingabangane bayo ziyayilandela ziyiswa kuwe. Verse 15. Ziyiswa ngokujabula nangokwethaba zingena endlini yenkosi. Verse 16. Amadodana akho ayakuba sesikhundleni sawoyihlo, uyakuba ubeka abe izikhulu emhlabeni wonke. Verse 17. Igama lakho ngiyakulenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke. Ngakho ke izizwe ziyakukubonga kuze kube phakade naphakade.